nze nkwesize tondeka bise mu bizibu bingi ebyo mukwano omutima gwange bagumenyamenya da mu maso gange ndava ngayigwoyo kwenjagala naye nkusaba mukwano baby
Chavola wanga kusabonga mbechi tu.